Stéjo Tamani, toutes les voix du Mali. Stéjo Tamani.
Do yo Stéjo Tamani, ket e kabaruji amen e fulfulde.
Tamani, Tamani, Stéjo Tamani.
Aljumari nay lewru décembre hitane 2015 jena yamde soki do Stéjo Tamani mi de tawa e l'émission de la presse bamoko jottino no do kabaruji do yomar way galo. O compétitivité de batumo no dirta COP 21 jowido do hawa luuji di holita wed yoga e halaji di furana kani haltidede do e aswer ne solan o jabi aswer waro ne da hani ko tawe dan ko be pamri do hel le majju holita wed yimbe le gombe tombe be beedi hono kaw tawabe ne o do batufu dewtere bale halana ne malin ko be gombe tombe be ko litiwid sa jeyi de do dewtere ila joni be puddi yidle he tidalaji sebe dewtere ne anglais nde windira boto akune leedel afrique de kanye leedi sin kando waddi to jones buutobe kolitiwidi do hani fuddude le nyaloma ko kanko horejo leedi di o holita wiade lana mako kaka diwi ka hodo yifa jones buuto dum non le lamorde afrique de sud de kolitiwidi wakar jono faaje yalla hono jam e deedere hani habirede le leedi meden di fu e mangal mudu do bomoko do police ngabe kanye donno taxi be be gondi o hokkindirde juude wakar jono police ngabe joddini hono numero dum won numeroji di police ngabe enka taxi ngabe bay no girde mere mere sikrab do wala kabaruji moddi mi jogini on do bette hande di bismillah modon e hedade do kolitiwide botu do onom noddirta COP 21 o ko haala ko yoga e haalaji di fu wakkati jono dum waran yowade jeewe yalla hono jama o haani famrude faabe jeewe yalla hono be kaani habirde e no wattu wondi e waylitirade ka dum e tawede foli tawe tidalaji puddi yowade do hen wakkati jono kede Ousmane Diko
tagal ko kanan ko be leede temdere e chapande nay e hore be gouvernement warbe pari kolitiko kaadi me ande an gondi e widitaade ko be tongi ko ila carfeje carfeje fa warde e ko we le bindande de ko tongano e nyalaade tati jabbide de yo helloji chapande joyi e joyi kawrono e do mum handen non warti fa e helloji chapande joyi faande de gondi e ko haani hawrede e do mum ko ana heddi chaldi temede didi e chapande joyi mijeteedi di ministre en kaani hawrede do mum do e aljumar sappo go lewru decembre chaldi do amana kawrangal fa warde e aadiji kandi bamede e timmo da hala kalso woni becce walde de landugal ana tongi e do yalla leede de usinaji di ana kubindi yobede jawdi fa mojjintina bonandaji le da kedde baleri hono afrique fa ndi yirwinade hokkade kebal
kolitiwidi fa hande dum wono golleedi de gondi e jokkitede le lamorde france de golleedi jowiidi wakkade jono no wattu wondi e waylitirade ka dum e tawede fu illa joni tidalaji puddi bangude le hen fa kaldangal jata ndara fa sagga hedi gondi do tidalaji yottade hono sariyaji kandi bamede wakkade jono foti hawa luuji di bonne fa jawe hono jawlelde kan yobirede laddeji di furdu tute leddele be kolitiwidi fu tidalaji ko tongi le kaldale kawrangal wakkade jono no jawdi ndi hani hebirede so jawdi ndi heba amadu be kolitiwidi hondi hani jogirede kede kanko noddirte Modibo Sako yo kedjaado malinkobe le COP 21 ko halido hendo foccitan Ousmane Diko
miden kaaja jawdi ndi jaadu woni milliardji temedere adanoode wadede kabaru haybugol laddeji e tutugol ledde ndi hokke gonga ya ko heewi haalama so jeewi ko OCD tongi ko wiide jawdi ndi ana wondi e hokkede sabede ko badato milliardji chapande jeego e didi kebaama e dum moji so yo dum gonga ko men dartato yo jawdi ndi nata e juude do e 2020 jogal mayridu labine jogal kaybu andine doni natta dum fu faamu mu hebe miden jeliidu dabere mboka kaadu wana ele chaldi kawral ngal fa poral wada hakunde buytugol kutteji e dabere mboka no waltagol wakati worri
e l'adaptation
kolitiwidi wakkati jono dewtere wotere hokkama dum woni anka talkitan be bi dum hokkama wakkati jono gondube hawritinde to parito le ndedo dewtere wakkati jono en hani jabenede le aswer jabinonde le aswer waronde non be kolitiwidi dum e tawede fu wakkati jono be kolitiwidi saggeran wonde le kaldal e kawrangal hodo sagger wodi le hen hedde wonde do saggere kambe dum woni bale halana ne gontonde be kolitiwidi sa jewi dewtere de hore mudu le anglais de windira hay kambe mali kobbe newa hewbe mabbe nanta le hen anglais be kolitiwidi kaldal e kawrangal an wonde yardu yaso kangal yafa fe kede kanko noddirte Ahmed Sekou Diallo o yo neddo bale halana ne de ko halido hen do focci tan Ousmane Diko
kadal ana wanda faysa engal gani handen windande anniya won hollitande handen do chaldi yogaji miden gondi e mijade e do mudun mina wambe le golle halana ne en men peccube yogabe ana gondi e mijade do sisiliji kewdi min yoto kabaru kuran to ketumi miden gondi e jewtade yalla kabaru mum nanna me jete fasane sabe de mine yokurandiyam hendu enange me ndartata fa jali di handen di jappe ko fali koka ana sabe englen kora du windira yo faransi men ngari kabar kop bindi di fu yo englen kora bindira dun tan yo tidalla sabe di pacitaka monanata englen kora kana ndarta pacitano dum pademu fudde miijade yo don men goni joni o
kolitiwi dum wono horejo leedi meden do Ibrahim Boubacar Keitan di wo makka kaka hodi dum wono hon le lamorde Afrique du Sud nokku no dirtedo Jonas Bour ile kenyo yide dum wono horejo makko mo sin o holitawe won ko be kaldi le hen du kanko ibeka o holitiwi dum milno milo foti fu wakkati jono himme dum won leedel Afrique de kontine do hen hore micciteden wiide gal do won kawrtal arande dum wono kanje leedel Afrique de be kawrte horejo leedi sinwa kede ko mi horam moba mi on do hen ngal do kawtal ngal waran nafude sanne kanko horejo leedi sindi o fa yotto yo ko yata president ngad Afrique chapande nayom e horejo leedi meden di ko foti million gollo fa yotto ciud sar wusu gollonoji ko himu en ko yata ujinaji didi e kolliti wiide le duubi sappo jabbino disa dewin julowa ko hakkunde sin kanye leedel Afrique de dun sowi ko yata koyde sappo dun e tawede fu wakkati jonobe kolliti wiide dun wonde yarde tiagal hono kabaru yirwere do Afrique do sabi de sin darni wakkati jono yoga e golliji di wonduno waddi yirwere do Afrique do sa pamile temedere fu be darni ko yata chapande nay le hitande 2015 de le ngal do kawrtal wakkati jono be jaw yalla dati hedi be kani sekude le hen fa be jirwina bangal kebe hakkunde Afrique kanye leedel sin non kanko do non ministre communiste kabaru hakkunde sin e leedel goddo holitir wid noddirteedo wanga yi
sekreba do bali nitri mi jojju modo e hallo amen be mal ande gal mi noddirta face Facebook gal
tamani
wakkati jono police ngabe gombe leedi meden di kambe donnobe taxiji bebe gondi hokkindirde juude faabe jaa yalla hono be bay habirde hono wayde jam e deedor worri le ngalure bamo ko de fu e mangal mudu le majjoli tawede kambe police ngabe wakkati jono be joddini numeroji do di en cas taxi man en be bayu noddude wakkati fuddi do numeroji so bami neddo hono mo be cikkiti wid so tawama jomu neddo bondo no fu e bayu noddude din do numeroji kede kanko commissaire police do won noddirte Adraman Alassane o yoddo horejo walde sagontobe hakkeji police ngabe ko ali do he wiidu le majju dum way waddade waddante be wakkati jono faabe jeyal hono be cekkirto bonanaaji goddi kasen an to fati hewto leedi ndi do fati tan Ousmane Diko
miden jidi fedde sagantone donobe taxi jidi walla men sabde en dulla ko heewi yo taxi bamata batte ana sultini ana rena du yo leedi taxi ji ado ay suudude ko teddi tawe a aywinaaki yo yimbe waabe wallude men e habude wayde deere sabde so ebe ada bombe tagube be tawete e puddode na e cakite golle satuji be bamam bombe tagube do ben bonnoita nadu se ben tilike bonnude yo den be bamata dum ben fewde e no dum wordini tayki do kala ko famanaali fu ana wawi andinde habbiti meden do woni do yo dum waddani me hokkudo be numeroji gollirde police en fawarde e numero vert noddirte do mere mere Union européenne et gouvernement Royaume-Uni et les du Suède ngoni papatobe studio tamani
sekirabe jaylo ne les raisons ngadi den pudira do kaydo be kolitiwi do wono gellel gotel anato kayto no dirtengel sere cri jombe bing di do gendi inile lamu no dirtedo sero jamo ngeddo gellel be kolitiwi wakkar jono be kebi to bundu mawndu ndudo bundu dube kolitiwi de kon on ballirde be do wono ONG no dirtedo brigade hydraulique sa jey ndudo bundu gal musadaji ko watta li hen ko an heewi sanan ya fa emilio je gom e udnaaji temedere sefa so urute garanti minire do kuchala do be kolitiwide chukolel gotel pammarel chukolel dewel keccel batingel ina mudu nangi do so faddo yi dun be kolitiwide gel do chukolel sa ewi balde magel fu porta balde chapantati ko gel rima fengel heba balde debe faddini ko nangi Allah yi faddo yi mo litan be kolitiwide wakkar jono yitaama do wono suudu sarwusi wondu tondo humini do hono kabaru yirwere ne akko fa yetto yo haybudu sukabe kanyo banti o do suko ka wakkar jono horkulan wonde wadde ne hin fa yere yello homo faddi o do suka mu e tawede fu be kolitiwi le de do de no dirtene madina sa dewi wana wu handen won arande suka no fadde to be bi le hitande tan fu suka be tatol paddaabe to sekrabe kabaruji mo dimi jogini o bete hande di miccintina o wiide dum wonono botto jowido do wailtagol wottobe koliti wiide do e balde di dum wono aswer jabbino aswer warorde so laddo jabi an hani ko e dartete ko dum hebele hen wakkati joni dum wode yardi yaska dum e tawede fu be koliti wiide tit alaaji puddi bangude le de do dewtere bale hala nan en gonde leedi meden di be koliti wiide hedi won di do tit alaaji be bisa de de do dewtere jatti anglende windira kambe ko mabbe nanta anglere kanko
hore ju leedi meden diomo noddirta Ibrahim Boubacar Keita be kolliti wiide ndi wo makko ka hodi dum woni lamorde Afrique du Sud den nokku noddirta do Jones Bourou fo hawrita e battu mawdo kanto wadde hakkunde leedel Afrique de kanye e leedi sindi fa be jeyal hono be kanne habirde wayde jam e dederle nokko be kolliti wiide police ngade kanye donnobe taxi leedi meden di do bomako do be goddi o hokkindirde juude wakkati jono police ngade joggini numeroji dibe kanne noddirta mere mere secrétaire du wono no kabaruji mo dum joggino do bete handi di ka hodi tindi wi tawno andirdo no do e seeda yewtere meden de ana woti.